ngiyaba khona ukusilisa. I'm trying to fight for the milli. Mina ngiyaba bunga ngkhona into glilisa. Mina ngiyaba bangu chilisa. Mina ngiyaba bangu chilisa. Mina ngiyaba bangu chilisa. Mina ngiyaba bunga ngkhona into glilisa. Mina ngiyaba bangu chilisa.
Tell me about the test of the gamma cough.